nebate gulula bonemba le ntemeta la bayone bango banemba wakubyesize na byo nebabizira ebyange byenguliru babitaka no mungwano kwa komeru la baba yaye basira mukajwaro bakubamba wabali mukapigano komeze nulo zedo ebyo byokola tebirandiza zio ache watengo kola zetene ziwera kulira bano kubimbo katozi lyanga ne bano ebyo sababi woma na bano kamula limuteke kusaidio waliwo lwakairira bano wano abo be bantu baffe
akuanira wano navulugireyo
abo be tuyita baganda baffe
yoyo muno gwoyita muno gwo
abo be bantu baffe
akusiba koro tabadewo
abo be tuyita baganda baffe
yoyo muno gwoyita muno gwo
Nebye tulimye batu simagiza neba tujja kobye tuguze beita bakofere uno bobala guze esi wa magengere nebe kula baby kubye kampala neku kampala nsao balu nyate bata msai basi ba mtale yambule ebyo byo yamba tete bikunyumira we yambule ngo yezo ezitatukula kopole mpisa wano ezitukuza wano ewape mugande nyitukula alo beta change up always and learn to love and
Sankara Records.